Jobe 21 verse 1. Wayesephendula uJobe wathi, verse 2. Izwani nokuzwa amazwi ami, lokhu makube induduzo evela kini. Verse 3. Ngivumeleni ukuba nami ngikhulume, nalapho sengikhulumile eXolodani. Verse 4. Mina ke ukukhala kwami kungomuntu na, ngingekhathazeke na. Verse 5. Ngibukeni mangale, nibeke izandla emlonyeni yenu. Verse 6. Lapho ngikhumbula nje ngishaya uvalo, ukwesaba kubamba inyama yami. Verse 7. Ababi baphilelani, baze babe badala, yebo bakhule emandleni na. Verse 8. Inzalo yabo iyema phambi kwabo, kanye nabo, nabantwana babo phambi kwamehlo abo. Verse 9. Izindlu zabo zinokuthula, azinangebhe, uswazi lukaNkulunkulu aluphezu kwabo. Verse 10. Inkunzi yabo iyakhwela kayiphuthi, inkomo yabo iyazala kayiphunzi. Verse 11. Bakhipha izingane zabo njengomhlambi, abantwana babo bayagida. Verse 12. Bahlabelela ngesigubhu nangeyabhu, bathokoza ngezwi lomtshingo. Verse 13. Baqeda imihla yabo ngokuhle, behlala endaweni yabafileyo ngokuthula. Verse 14. Nokho bathi kuNkulunkulu, suka kithi, asifuni ukwazi izindlela zakho. Verse 15. Usomandla uyini ukuba simkhonze na? Siya kuzuzana uma sikhuleka kuye na? Verse 16. Bhekani, inhlanhla yabo ayisesandleni sabo, icebo lababi malibe kude nami. Verse 17. Kuwangaki isibani sababi sicimeka, nengozi behlela, babelwe izabelo ngentukuthelo na? Verse 18. Babeyakuba njengezibi phambi komoya, nanjengamakhoba aphephethwa isiphepho. Verse 19. UNkulunkulu ubekela abantwana babo ububi babo, yebo, kodwa makabuphindisele kubo uqobo ukuba babazi. Verse 20. Awabo amehlo mabone ukuchithwa kwabo, bona baphuze ukufutheka kwaSomandla. Verse 21. Banokujabula kune endlini yabo emva kwabo, lapho umumo wezinyanga zabo usunqunyiwe na? Verse 22. UNkulunkulu uyakufundisa ukwazi, yena owahlulela abaphakemeyo na? Verse 23. Omunye ufa esemngahle kukho konke ezinzile nokuthula. Verse 24. Izinhlangothi zakhe zigcwele amafutha, umkantsha wamathambo akhe umanzi. Verse 25. Omuye ufa nomphefumulo nomunyu, engazange adle okuhle. Verse 26. Balala phansi othulini kanye kanye, izimpethu ziyabasibekela. Verse 27. Bhekani, ngiyazi imicabango yenu, namacebo enu eniyakungona ngawo. Verse 28. Nithi, iphi indlu yezikhulu, liphi itende lokuhlala kwababi na? Verse 29. Anibuzanga abadlula endleleni, nibazi ubufakazi babo. Verse 30. Bokuthi omubi ugodlelwa usuku lokubhujiswa, nokuthi bayamukiswa ngosuku lwentukuthelo na? Verse 31. Ngubani oyakumtshela indlela yakhe ebusweni bakhe? Ngubani oyakumphindisela ngalokho akwenzileyo na? Verse 32. Uyayiswa ethuneni kulindwe elibeni. Verse 33. Amagabathi asesigodini ayakuba mnandi kuye, bonke abantu bayakudonsa emva kwakhe njengokuba bengenakubalwa nababephambi kwakhe. Verse 34. Pho, ningiduduzelani ngeze? Lokhu ezimpendulweni zenu kusele inkohliso nje na?